Kaka. Oli mulungi olabika bulungi onyumira kafananyi kuboliko kalangi.
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 Obukalo bulungi mama nakulagane mama nangamba yekwasinga. Naja okogera nawe nga manyi you won't accept my loving. Me wangamba yes I feel stressless. Mama nangame your success. Mumutima wankuwe yo knockout. When kulaba I see the light God. You are the one, you are the one that I want to marry. Eto mozi ni odunje ni womanga dinda. Oli mulungi olabika bulungi onyumira kafananyi kuboliko kalangi.
Oli mulungi olabika bulungi onyumira kafananyi kuboliko kalangi.
Oli mulungi olabika bulungi onyumira kafananyi kuboliko kalangi.
Oli mulungi olabika bulungi onyumira kafananyi kuboliko kalangi. Naye buli lwe nkuyita tunula bali simanyi nzoba ompita mulabi era nkukume ng'omusirikale. Popping a baby, I said like ish. A bobo, you're gonna be a pullava. A pullava, Sagara pullava, and go for down. Go for down, you're gonna pull it. A kawaku, a kawaku.
Oli mulungi olabika bulungi onyumira kafananyi kuboliko kalangi.
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 Oli mulungi olabika bulungi onyumira kafananyi kuboliko kalangi.